yande joyno yittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Dere koye kibaruji men jemma sappo e tati yaade sappo e nayyi nder wuro Bermou noon ni région mo maraɗi noon ni Guyka waɗama ɗum ɗo bandiji ɗiɗi gon gari dow poporoji noon ni toɓe jeyɓe bujjoji ceede gaɗoje hano million ji nogay e jeego o noon ni ɗum ɗo nder élevage on. Han neɗɗo goto doggi nder himɓe tato hano tawraɓe e ñaw COVID-19 noon ni nder wuro Agadez waɗi horeɓe no wonno watta daane e ɓiɓɓe wuroɓe ɓe nanga ko watta hano neɗɗo o nangowe. Yewtere men pindi noon hannde yeccata ko nani har koƴƴe watta balla ka ɓiɓɓe wuroɓe nane himɓe gonno gadda ko duru widirta e ñaw COVID-19 nder leydi men Niger di waɗi himɓe kema fama hano jaadimi Mariama Kenda Diallo o yow e yewtidoy e hooreɓe kawjiɓe e filla hano sigila o ko wallititta to ceeɗɗe gonno gatte tokkomin on nan pittol haalaji nder kiɓaruji men. Nder jamma sappo e tati yaade sappo e nayyi sarusi hawjine e filla hano durgol noon ni mo département wuro Bermo région maraɗi bandiji ɗiɗi gari dow poporoje noon ni e malfa indiraka pistole automatique noon ni toɓe dillidi e ceeɗe gaɗoje million ji nogay e jeego o noon ni ceede sefa ɗon ɗo waɗini har koƴƴe watta ceeɗe ko e dillidi hano ceede ñamdu bisaji noon ko wonno sonne tawa ɗi nder kesuwal noon ni haru Issoufou noon ni Chaibou préfet mo Bermo o hokki jaadimin Adamou Oumarou fama e celalol.
Jom ɓaada on wi'ana kanno Yasin no fukkino le tendere mum sey tan nani soño nder suudu jabandiji ɗiɗi gon natanimo nder suudu arano on ari ceede ɗen dillidi ɗiɗaɓo on jogiiɗo malfa kan kandu wurti tukkimo nden o ummi o tayniɓe wakkati o wartanno den o fotti e sogeji ɗin o haalani ɗi gam kanƴi duuɗi daara ɗi taynaɓe millioji laso e joyi e ko dekki non wuyɓe ɓe adanimo min pillanake sogeji ɗin gam kanƴi duuɗi tayko ɗi tefaɓe min tefi du fa hande balla modi baɓe amin ko watta wuɓeɓe
tesa wuro noon tawango nder commune mo Gaya région Dosso diggiji gaɗaɗi noon ni ko faddoto mawol diyan noon ni maayo nder geseje hano maaroji noon ni diggiji ɗini bonnama gam sabini laatake hano laabi toloreji jawtata nder hisa mo maire commune on waɗi mo hula kode ni dungu wari noon ni diyam ɗan maawa noon ni waɗa bononda noon ni naata nder geseje e nokkuje noon ni nde ni ɗum ɓuri ni nani ko o haalani jaadimin Fadel Alou.
Nous avons constaté que les véhicules
komin taykiti min jini woni motaji porporoji e ko hana tokkude dow paddorgol ndiyangol fuu no wona tokka dow ɗon endan tawi ne ba golle maggol timmiday himɓe no jofan laawol ngol han tokkude ngol noon ya tokkoa dow paddorgol ngol eɗum suulimin sanne saabu min jii e ngol ɗon e ngol bona himɓe fuu no andi so ndungu wari laawol ngol tokketengol ya tunuga boɗongol himɓe mbawa tokkudengol saabu ngol wooɗa jonka hono dow paddorgol ndiyangol ɗon ɗo tokkoyto saabu ɗon ɓuuri hoyde tokkugol iɗujol ngol fuɗɗe ngol bona nde ndungu heewowi soni ngol boni ndiyan ɗan no ñaman himɓe paddorgol ngol du waɗana kana Allah e maaroje ɗe fati ndiyan ƴaɓɓo seni ngol waɗi ni endan bonanɗo o no torran himɓe gurdan mumen sanne
quand les rigiens la vont sinondé c'est vraiment des complications pour nous même en terme de survie.
Nder leydi Niger ni kenga himɓe jeego o kan heɓida e ñaw COVID-19 noon ni goto ñamey joɓem ɓe zanderno nder andinore de ministre hawjine e cellal ɓiɓɓe leydi waɗi noon ni ko watta himɓe keme jeetato e capanɗe jeeyo kan ñawgo nangi waranden kenga sappo e tati lewru me noon ni nder maɓɓe hano capanɗe nayyi e jeenayyi maayi himɓe herme e capanɗe joyi e tati no woni no sawre himɓe keme jeego o e capanɗe joyi e jeetati kamɓen do ɓe janɗiti kenga nder wuro Agadez noon ni nder himɓe tato tawraɓe e ñaw coronavirus noon ni goto doggi nder maɓɓe emo tawa nder himɓe noga e joo aranɓe ɓe ñawgu nangi illa arande noon ni horeɓe kawjiɓe fi cellal himɓe région on noon ni watti daane e himɓe wuroɓe noon ni ɓe gadda balla maɓɓe ko wattani jungo doke dow neɗɗo doggudo o noon ni ɗum ɗo waɗini Hawa Sani ano o fantini jaadimin Anice Karim.
la région en cette date.
Der région o warde nyalaani hande de hebaama ko watto himbe nogay e jo nangi be nyogu coronavirus. Nogay dido be fu har arlitonno. Tato be no wolle agades. Der mabbe goto loktorojo no. Goto do doggi meden pilom. Sukano mo duubi nogay itat jiado tesawa gondo don wada lumaako. Meden ela himbe ballamen men gita mo. Gamba o heba o sauro kaden dutto o yaw o rabo himbe nyawgu.
Au niveau de cette population.
Komiti hawjine e durwi diggo nyaw COVID-19 der region mo maradi nyande talata wittine wadi portal joda kale gam fantingo no fi o wontiri warande sappo didi lewru me noni himbe tato ano tawrabe e nyaw guno ni dudo mai gouverneur mo wuro maradi o wi no handi hano bawde sowe do keri gan tawrabe e nyaw gufu hano be tawa himbe non ko woybe hano wuroji takkidi e keri leddi Nigeria e Niger nonni nani ko Zakari Umaru o halni jadimin Mohammed Mamman
der wuro maradi min puditi hebude himbe tato nanyibe nyawgu coronavirus amma men pami tato be fu nanyibe nyawgu en be kebi ndo keron no e arana oni fu der wuro maradi no amma ko dum benciki dum fami o yahi do keron fako nyawgu gu fukkinam yidabo ondo nanyido nyawgu fa Allah jebi yonki ma waddama der banyere dan Isa loktorore mawne gonne do kerol wuro maradi tatabo ondo debbo non gondo no golla der fedde gadoni ciutun hore mu der wuro madarum fa arande oni fu gattol danugol gadaimi yaade himbe woni himbe gombe do keri imma himbe tawabe der gallure gombe no gollida himbe gombe do keri be kakkilo
Non, min jurnoto region Zender kando no woni kan woni hano leydi dida beda nonni ngada gallu nyome nonni to nyaw coronavirus buri dudde nonni del leydi Niger warande sappo didi lewru me himbe chapande jetti e nayi kan nyawgu nangi der mabbe nogay e jetati janditi jetati mayi der mabbe denne no handi bibbe wuroobe nonni hokka sembe dow laabi kisinoji hano himbe nyawgu nonni Mustafa Mamman Sani jadi min o yewtidi he bibbe wuroobe tawabe Zenderton.
Addi mo wi'a himbe gatta cakam en on wala no do tani denne gomnati du no hani wallire himbe no har ko darata diyan katare e diyan dan alkol dan kanfu e cummode
de c'est pas vête
je m'inquiète ka hunne o hulniki an sanne arander ko be gatta e kuguru fe ka himbe gala no gatto cummude misali de dum hooji lumo o resi ko lotirta juude amma himbe gala no lota juude mu gonga hunne on hulnini sanne enquête
quelque chose qui tue on peut pas dire
ko wi'a no war neddo dum wawa wi'i himbe kulata de nidu himbe dubbe gala no do tono laabi kisinol cingade din jama are no der farritide minen min kuli wadi miden do tono laabi din do zender du dudal himbe fu gala no tono laabi cingade din anda ba hanube tilsina himbe do tono di der mu en no wodi e ko
kadi les faire respecter
me jaha region Tillaberi mauna jetati lewru me joda kalen wadama der wuro Tera region Tillaberi committee wande elf kan hawji filla joda kalen o to be kalana do fi nyaw coronavirus wontiri e laabi kisnoji nyaw gononni ko faddata dabol nyaw gundu Isa Umaru secrétaire général de comité on loktrojo mo do non ko tira loktro maunde tira nonni yewtidi e jaadimin Bukari Kanda
Anna paide kadi
yettore Allah wala tawrado bibbe nyaw coronavirus gu do der chakantarare am min gila ke sanne min pirti ko e himbe misali min nawtorake du radioji pamari tawadi do tera do hopital du neddo fu wari fanata sey loto juude mum gina den ko acce nata to jama are hawri du fu no wodi warobe pirta ko e ma fedde croix rouge kandu walliri himbe sanne ton har petel kuli to natobe leydi din fu de gari sey kellal mum ete dari mi itti du fa hande nokkure to nyawirbe nyaw coronavirus gu garta nyawti handen to cikkabe paddete fa cellal en yewtine kannino woni min gala gomnati du watti loktorobe eto cellal himbe tawabe do tera gadane ekkintinoje e bawi ekkintinoje den du handen fa kambe he ko e mabbe ibe bawi eti cellal himbe be jara nyame tabbintina
ya mi pour attendre la confirmation
hawren degi dina alsilama gal di leydi Niger kenga horejo mun holli labi joddinaadi di horebe leydi joddidi nonni ko hisinta himbe nyaw covid 19 nonni himbe do tano labi di hano ko wattani hano be jaabe tokko wadi dun do tokkana gadani ara ko je watta nyalaane ko juluddem pitta e nokkuje bi e nitto lamdo rewete hano firtol majji nonni e gattol safare den nokkuje den dun wakati on don ni horejo fedde dina alsilama gal nonni ko leydi Niger nonni Jibril la 40 horejo mun o fantini jaadimi Musa Hassan.
Borkul kanka jingare ni man himgu fu
neddo fu wari julirde no hani lotude juude mum no wodi du gattaado dambugal daro mo lota juude mum du fu accata ke nata sey ni himbe munya neddo fu wonno wara fa juula warde summode mum warde juldugo mum de juuli de hoti wuro juldugo gon sey lilango henangi amma dun kay hollitore amin dun tawaka der kullitoje gomnati der julirde du himbe gatta metre goto chakam de salminama du fota himbe kokkudira juude salama aleikum o tan hiji portu e fenetreji din fu no kani kan en du pirti de juuli dama sey himbe fu burto julirde mabbe to jabe goddo nata juula gada himbe burtake
or kul misiye kaga jingarbo wala kul jingaro banda.
Assalamu alaikum sakirado jango andani
alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirdo harton
ah basi fo la rezo oni woni woda hande fesseda
min kay amido nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fille mun no sadi serne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadornan duka har puufe makko dendam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wela heberne bolum kan woni he makko
ah nene sakirado accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du kondani nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yian doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du kondan cellal kelol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysiada kalay kawma o tefa du kondani hon ko watte ko sumoto hunuko e hinar do endan ko kama o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyar fu bodaki fe goto no
subhanallah den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telephone o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi
Niger. En natan der yewtere men pindinol waranden hande ni ko watta himbe kemi jeetato e chapande jeewo kan coronavirus nangi der leddi men Niger di gomnati no wonno wada bawde mum fu ko hisinta himbe nyawgo nonni dum do wadni laabi kewdi joddinama ko wallata dum do wadini hano himbe no gondo gadda bawde mabbe fu ko wallata ko watta hano ciede milliard go o e milliongiji chapande jeddi e jeego o kan wallira dum do ga himbe keba fama wadini jaadimi Maryama Kenda Diallo o yoti do horejo kawji do filla ko mitti o nonni har ko jewta ballaka nuhu abarshi nani fama ko hokki himbe
l'article premier
datol aranol lawol adangol endan wi'i ke no wodi ndesa e do fi duruduggol e nyaw coronavirus datol dida bon goldu holli laamu leydi jawdi mun no wawi wattede hen ballagaaji wallitobe kany himbe ko e mu en ko ittoto ballita do bawde mu dun en e dokke fu ko heba no wawi wattede le ndesa ka endan laato ciede laato are ndesa ka endan wadanaama gam wallutuggol do fi durwo nyaw ngu endan wi'eten coronavirus
lié à cette situation de pandémie de COVID-19.
Eden nana bibbe leydi hewbe no bi'a kan en jamaama hokka tuuni juude mum en dum enne do inne desa kano wonno wadena
bien sûr c'est alliance
no wodi ko himbe balli titto e do fi ko ndarto desa ka enda minen gonno nodda yaade himbe be kokka fodde bawde mabbe kano ko jomu hokko dum do muyaade mudum non wala futtil sintedo hokka fodde ko jomu hokki fu se ciede non se are non fu no wad
bi shoko se soa andae nature
jon o konno hawre dum moy hokkete dum
voilà c'est que la le
datol tati e dow lawongol endan wi'i ke ko hawrte dum kanyum hojoto teddende duru e nyangu endan waltugol himbe taabe der galleji e bantugol arzuko gollal durwangol cellal gal endan e kerol hunde fu ko darto fi coronavirus on endan e ko sawi e mudum inde majjum woni ko ndesa ka endan wada
de l'etat entrant dans le cadre du plan de réponse au covid-19
ko biida o don ballita himbe der galleji noy ballagal majjum wonno wadira sele nyamri woni on kokka himbe nan noyno
le fonds a été créé récemment
don fou min puddi jabude kulle min en kawrander mudum min kay mi waawa halde en wi'a ni wonno ballaka wadirte yaade himbe na ko nande mudum himbe laamu politique ka en baawi wiide ni haani wade na ni haani wade kano woni jon on to gonden do min gonni min en kay min en kawra ko heba dum min pudda min en gollira ko heba dum tafon
on n'est pas encore allé véritablement vers la prise en charge
jon o do ko kawrdon dum fou no wodi ko ittan don nokku rewbe be gala seme fa wallite na
kanto di
lewi ama galle leji no laato neddo goto no laato himbe didon no laato himbe sappo no laato rewbe non no laato du konna worbe non
ça peut être les deux
do min darnato habaruji me e fulfulde Saydé Lamdo hollimi jango min gadda habaruji gom min jottinotomo seni biyeniki yertento jam hirti